taka taka cha.
Zepal producer,
baby.
Onira nyo, onira nyo, abalalo basinga, obakuba nyo, obakuba nyo, abalalo basinga, kula onira nyo, onira nyo, abalalo basinga, obakuba nyo, obakuba nyo, abalalo basinga.
Yegwe musu tukugadi, kukwata kokati mwera already kadi. Jegwa basinga yo burungi, atenga mwana olabika burungi. Osana neri nyanga lya birungi. Baby jegwa basinga yo burungi, mubalage ku face gwe batie. Mbalage ku mafiga gwe batie. Mboto kubote jenge jasomye. Kati mwana katino balage. Tuzine paka mambya bwesala. Chikumba chinyume paka nze bwesala. Baby
onyira nyo, onyira nyo, abalalo basinga obakuba nyo. Oba kubanyo, abalalo basinga, kula onyirira nyo, onyirira nyo, abalalo basinga, oba kubanyo, abalalo basinga.
Baby, oba kubira mu style, namanye gandi muziro, otinira mudiro, onyirira ngebyana bya sudiro, otinye bulungi bakuweka nairo. It is okay, wama baby tula, nkusaba kimute wefula. Nyumirwa ngonyola kabina otambula basajja basamala olifiki gosinga dola
byenjogera mbi mininga baby omutima gukwesunga mpulira mulinze kwetaga nze kakisinka feelinga nze nemi mwanji misinga mpulira mulinze kwetaga
onyira nyo onyira nyo abalalo basinga obakuba nyo. Oba kuba nyo, abalalo basinga, kula onyirira nyo, onyirira nyo, abalalo basinga, oba kuba nyo, abalalo basinga.
Yegwe busu tekugadi, kukwata kokati mwera already kadi. Yegwa basinga yo burungi, atenga mwana olabika burungi. Osana neri nyanga lya birungi, baby yegwa basinga yo burungi.
Byenjogera mbi mininga. Baby omutima gukwesunga mpulira mulinze kwetaga nze kakisinka feelinga.